wal dhabi zoni arsi ana kofale ummata fadata nanno jiddut dalata namiddu galafate udutana midian motummalle nakanum dubbate tanirratti matalle dubbifne jira bakkabwan parti mormitu dubbifne turre obbo tilawun gammadati megara namottan debisa
obbo tilawun me ittin kainsa walitti buinsa kanana ibsa
kun wala de gala qabame wentale wo mandura wali gala qabama ture jiru amma mu kakkitti jeekum sun kaudan dae orge mana masjida ke satti kan kaudan dae kara polisa tin dani nama kabacho warbadan so worra sagachi worra masjida ke sagachi kabu jammaran
masjida kame kun
masjida wabe kajiranitti achi yo isan kabin se jammare jiran umman mana murti tin kabama male akana rakkam duftane kabdan jiraniti polisi wallabani
ummata masjida ke satture jechu da mo ummatuma nanno da bae
ummata masjida ke sejirun jechuda kun mana amantaati mana amantaa ke sat akkamitti nama qabuu dandeettan jedhaniiti jeekumsi ka'e akkuma saniin bakka jeekumsi hin ka'e wanni barbaadan isaani go'ee nama tumiinsan jammaranii akka nama tumiinsa jammaranii namni lubbuu fi fudhatee hin dhiyeessee humna qaba mulchiin irratti hin bobba'ee
humni bobba'e kun humna kami durumaanuu naannoo sana ture moo guyyuma sana ka dhufe
durusee ka dhufe foolsii godinaati
godinaa arsii lixaa imaama masjida sanaa qabuudhaaf ka dhufannaan jettanii turtan imaama sana argatan moo argan
ka argatanis hin jira kan argatanis hin jira
eenyu jedhamu imaamni sun
sheek Muhammad Qorsee Turaa jedhama
yeroo walitti bu'iinsi sun uumame ummanni masjidaa ala ture moo masjida keessa ture obbo Tilaawun
masjida keessa ture masjida keessa tureeti yoo isaan dhufan nama qabiinsaa itti ka'anii ummanni masjida keessa gadi dhoo'ee gaditti anis yeroo sanis masjida naannoo sanii keessa hin jiru nama naannootin na bira jira san gaafachuu dandeettan
eenyu isin immoo
obbo Kurkuraa jedhama
obbo Kurkuraa isin masjida kamirraati
kaasiti ma lolli irraa ka irraa oduu jalqabeesi himee gaariidha yeroo lolli sun ka'u kaasiti waabee irraa eegalame imaama waabee san qabuu fi halkan mana marsanii poolisii oromiyaa mana marsee bule subii jedhamaa sa'aatii 11 yoo sagadanii ba'ani ummanni amma isa qabu dhufanii jennaan maali jennaan imaama gadi baasaa jennaan imaama atta baamna wanti inni dalageeru maali jedhee ummanni akka jiru allaahu akbar guddatti rabbi jedhee akkuma jiru itti yaa'e ummanni
qabuu fennaan hin qabdan jedhee itti yaa'ee jiru ummanni
eeyyeen hin qabdaniiyyu yakkinni hojjate hin jiru imaama keennaa nagaan nu sagachiisa malee jedhee itti yaa'e ummanni hagatti yaa'ee jedhe akka gudhan gudhanii imaama san jalaa dhoossanii jennaani amma imaama dhamanii haadhamanaa imaamticha saniitiif obboleessa isaa qabani ummanni illee niitiin maal gootee jennaan niitii qabdan jedhanii achirratti bakka wal jeequmsa ta'ee jennaa achirraa sokkanii naannoo ashookaa jedhan dhaqaa amma waabee irraa as dhufanii jechuu gara kofalee as
qabanii deeman jechuudha
qabuu dhorge ummanni
haadha manaaf
haadha manaa isaatiif obboleessalle ummanni qabuu dhorge bakka qabuu dhorganii irra wal lolanii wal oofanii ashookaa bakka jedha katamatti xiqqootu jira ashookaa san wal geesse utuma wal argu jechuu kooti
ummannii fi loltoonni utuma wal lolanii jechuu
eeyyeen bakka uduu isaan illee tokko isaan ummanni illee attamitti dhuftanii nu jeta utuma jedha utuma wal oofan waabee irraa ashookaa gahanii naannoo ashookaatitti ammoo gana alaabaa isaanii isaan dhaabanii jennaan alaabaa dura nagaa ammaa fi dhumne alaabaan dhaabdan kam jedhame amma namni illee waan jidduu sanitti dhaamee fi amma ashookaarraallee magaalaa xiqqoo Totolaamoo jedhamtuutu jira Totolaamoo sanii wal baasanii naannoo Totolaamoo sanii bakka amma dhukaasa matariyeessan katti jammaranii ummata achitti fixan nama gara guddinna Totolaamoo irra fixan Totolaamootun illee aanama kofalee keessa beeki
yeroo akkas deeman kana bakka tokko kaanii bakka biraatti yeroo deeman kana walari'anii deemu moo ummatatu waliin deema moo akkamitti deemsi kun
maal teessitti fakkaata kofalee illee imaama fuudhuu fi nama fixaaran masjida keessa jennaan kofalee irraallee achitti yaa'ee waabee irraallee garan asa yaa'ee jidduu kana wal jeeqe ani beektaa waabee irraa wal ari'anii Totolaamoo gaana ama masjida san achi wal gaan jechuu amma karaa ispaaltii irraa amma beektaa masjidni illee karaa ispaaltii irra jira
boombiin dho'e ka jedhame sun eessatti ka dho'e
boombiin dho'e ka jedhame kofalee gabaa harbaa ka jedhamtu keessatti masjida guddatu jira masjida harbaa san keessatti gaafa nama achii Totolaamoo irra ajjeesanii dhufani warri warra kofalee ka karaa irra deemullee karamarra itti dhukaasanii ummanni reeffa nama du'ee san fuudhee masjida kofalee ka harbaa ka jedhan san keessa reeffa nama jahaa naqani beektaa
ummatat fuudhee
ummata ture fasan lafaa fuudhi daa'imni ka woggaa torbaati jira san mataa dhooftee achumatti yoo xiyyitiin lafan gadi keessa dafinnaani reeffa nama jaha fuudhanii masjida harbaa guddaa san fida amma kofaleetti bakka boombiin itti dho'isi himuuf achi fidan jechuu
meenaa himaa
gaba ki hilani jedani Allah kubar jeye namne akuba jiru masjidatin badate kun him boya amma wasa irra dabu waje to urakin ba irra federala lugdama batani kajira mukana isa fidani aga sa fidani jedani bombi bo ci sukana fi kama ara wona jiru kana itluka sani ummani wolar bu hin dabe jiddu ganati masjida zura marsani tuksi masjida gadizani be ta manni masjida ke jira isa amu ala itituko sanjeccu inna ga bakal gorani jedan umman akuma jiru masjida deme federali makina shani jatani kun kara shashamanni fidu kun kara gara bali fidu marsani ummata gama gama na badiya rale kana daga ya dufuti gaddi sani nama kana desu namwa desu kallaka karaba itigadi kabani to kusani na machadani namni garu ja kadwe amma mucan da mije ni sunille ku yara kun warra da malama tu duyere jecca jani makasa Allah amma wannan jecca oftana inga da kazi irra bulani namni masjida bule kale ammo ko balirra kilometer shani katau magala kabate jira mutti makina biralle jissani jenna umman nam achi wolgaye karata kaisa itindar bine muka wi didila rajisani amma kale le bitibitira olamera hamani gara momara dufe jenna makina sadi federal tiga jissani sodatani godina woli marana jenani ummatarra gara kufale da chanirani amma le kuno akasmat jira e gara ajelle shashamanne tille mana bahan jiru akakana tijira ha gamma namni du isara jira akakana tirakina ba yere jira ita
amma namni du e ka kulkulaye be ka meme kala kopsa
mala kopsa amma be ko bale le se ne fudu da wa martaniani namni ja ma kala za kuno kamne jira namaja ga maka kamne jiru namni wille hospital ku yara ti dwera sanille na mata ka fuda jinne ra maka buca sanin tifka namaje cho amma ka dweri ili arka kanu namaja ubi namni de namaku da jaye cho
e nyu fa ina mota kana makano wi mudandesu
Korse kabatteta korse gajirani Muhammad Hassan Tukefato Abush Ibrahim Mahmush Ibrahim Rashid Burka Safi Tesiso namni agana kunama wa reality arka kamnu kadwe na makuraja haga mare fa namni kakasa jira namni la mamo turba sadete pa kuyara dunia ni samakana mergine da fudura
amma halina no kesani timullatu mal fakkata
halina no kenati mudatu beta kale worri godina tv bunjinni ana dufani ummanni karachi fe federal senu do weje nani isan nama duifi mararam ne beta worri ni godina tv kana le majirani makanun ballesina jarsumma ikini kamna da badda jenna ummanni jarsumma namni ke nafici fiftani motum majitani isin ajirtani du singirta ummanni ke na lafadume ummata ke na kafici fiche sini nurra qabu hindada ne federal kibba fiddani nu fici fiftani jarsumma ito injuru jede ummanni dide jennan haga mazura kababani haga shashamanni haga ajje haga kokosa indomira lufe daga dodola irra marsani kuno akkana jirani karamulu shufani namna kolke se demon injuru makina batani akki demon injuru ni namo betta batame rakisarra jira batamitte
umnonni dufani marsan jettan kuni umno toromiyati mo ka federalati mo umna kami
durani jalkabetini polisi oromiyati polisi oromia irra daye ummannini adazinu bitunu yatani sabato kodatani makamma izinu fitatani mali ummanni jede irra daye ummanni jennan bakkatti federala kibajiru bilbilata ma wawasa wanu birata yirjechu
namo naga makai da man lakofsa wan bektan jira wan dagesan
kai da mai yuwa namo zin gurte yu limbenu beta dame male nu amma bizati sagar dibbalama alle jedani garu kana gara fidani limbenu ko bale hidani shashamanne fidani gara fira fidani limbenu garu namni gara gudde na gara namo duwe wan tiga jiru fi kai da menu e gai da me won tiko da ninjuru jenne tuma gara si tiga jira namni
nama bakko karicha ture jedan obbo kurkuraf akkasumas kaduran ibsanu fkenan rcd at tuwa mama congress federal oromo obbo tlaung gamta gudan galatom sada gama biratin gabasan kenya malleskachu amma kalesa ka gabasetti television ni motumma ethiopia walittu buinsusun umamu ere hokkarichi lelisto tamantin kakakasame jechudan humnota nage gumsa motumma rami dagesisusaf namonni sadi ajje samudubate ture arras gama motummaati debi argachuuf jecha minister deeta dimmoota federaalaa obbo Shimallis Kamal dubbima commissioner police oromia commander Abbebe Leggese akkasumas waajira bulchiisaaf nageenya oromiaaf waajira jaja polisi RC litaatti deddebine bilbille waamicha telefoonaa keenya kadeebisuun arganne guyyoota fuuldura keessa yoo deebi arganne kadhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffatoota keenya ammaanduras baruma kana jechuudha baatii eblaa keessa godina RC lixaa magaalaa asaasaa keessatti uummata salaataa deebi'aa jiruuf poolisoota gidduutti walitti bu'insa uumameen namoonni afur ajjeesamuuf kabiroo hedduun madaa'u namoonni jaan argine jedhan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii turan oduu sana laalchisuudhaan kan yeroo sana gama mootummaatti deebinuuf kennan koomishinar poolisii Oromiyaa obbo Dabalee Addunyaa amantii islaamummaa sababaa godhachuudhaan nama waraana jihaadaaf uummata kakaasaa ture tokko qabuuf carraaqii godhameen okkara ka'e irratti namoonni afur ajjeesamanii poolisoonni 10 madaanii jiran jechuudhaan deebinuuf kennanii turan. Arraaf kanumaan xumurra.